Picha namba 3. Naomi gi Ruth nodhier ahinya. Chieng' moro Ruth nowacho niya, "Adwa dhi e puodho mondo adhi aka cham modong' ma jopur oseweyo." Naomi noyie kendo Ruth nodhi. Naomi nodhi kendo mokayo cham modong' mar puodho Boaz. Kane Boaz obiro e puothe, nonwang'o ng'ama nyien ma wendo mane en Ruth. Nopenjo jago mane ochung' ne jotich, "Macha ng'ama ochung' kacha?" Jochen jotich ne nowachone niya, "En Mikai mobiro gi Naomi, gia piny miluongo ni Moab." En owuon nodhi ir Mikai mokone niya, "Kik idhi e puoth ng'ato, to bed abeda ka. Ibro bet ka gi jotichna duto, kendo asenyiso joga ni kik chandi." Ruth ne okulo wiye kendo nowacho gi niya, "Ang'o momiyo anwang'o niya ni hera ni e kindi koda to an na ng'at ma wendo moko dak e pinyu ka?" Boaz nodwoke niya, "Asewinjo wachni kaka isebet jago maber ne wuon odu. Chakre chuori tho, isebedo maber ne wuon odu. Kendo sani iseweyo wuoru gi meru gi joodu duto gi jopinyni mibiri dak e piny ma wendo ka. Owinjore Nyasaye chuli kuom gima isetimo ne jogi. Kendo Nyasaye onego duokni mwandu mang'eny ahinya." Bang'e Boaz nomiye chiemo mondo cham, kendo nochiemo moyieng', kendo ne en gi chiemo manodong' manoting'o modogo dala. Kendo Joaz nokwayo jotije mondo ocham mang'eny ka gikeyo mondo wang' bang'e okwany. Kendo ne gitemo mondo giputh cham gi tiendgi mondo obi oka bang'e. Kane ochopo odhiambo, Ruth ne nigi chiemo mang'eny ahinya manoting'o kodogo dala. Naomi nopenjo Ruth niya, "Puodho mane manidhie miyudo chiemo mang'eny kamano?" Nonyiso wuon gi ni en puoth Boaz, kendo nowachone niya, "Nyasaye mondo gwedhe, ng'ani en achiel kuom joodwa."